Tucker B Hits.
My bestie.
B Hits.
Game walijua peni kizidi nitaacha
baadaye sana
walizani na kam na kupotea eti wameanza wao mimi
baadaye sana
nimewapita na tamani kuangoja kufikia mali nipo
baadaye sana
yeah. Mutaweza hii kichwa hizi fikra huku takuvuka mbinde
baadaye sana
kuchanganya kanyejiga wizi kwenye ngoma yangu hiki tusio
baadaye sana
magazeti na TV kuhusu HIV kwamba itaisha leo
baadaye sana
hata malaya alizaliwa na bikira so tumia mpira uishi ufe
baadaye sana
mini kijana nipo nini majukumu mambo ya kuvuta jiko
baadaye sana
funga fungua macho mimi hutoniona labda nifanye kusubiri kwenye kona yuma nimekocha upo kare sana Bere kunipata baadaye sana
Hilo manoma hilo manoma Hilo manoma hilo manoma Hilo manoma hilo manoma
Baadaye sana
Kuwacha hii kitu napo nipeleka mbali kicho baadaye sana Walivyo sura umbika mgongo ita mimi kukata wito kwenda
baadaye sana
Kama ni happy na jichana sana Misi jui kesho zitaisha leo
baadaye sana
Simina jua mwanzo na kati ni vipi ni stati hadi nifike mwisho
baadaye sana
Kama ni demo ongo pia yeye akijua wewe yuko nobody si baadaye sana Nitaperi na mimi ni kusurumu tukija chindwana kuko mbele
baadaye sana
Kama kuiba tunaiba sio sana kujipanga wakijua kuko
baadaye sana
B Hits ni army na rapa tino kile tatizo kulitatua ni
baadaye sana
baadaye
yo
baadaye sana
baadaye yo baadaye sana
baadaye
yo
baadaye sana baadaye
yo
Superstar wazila kwa zima so mini mebae yangu mpaka ishe baadaye sana Sana, sneaker jeans na flana za ujana kufulia du
baadaye sana
Kuwacha ngumu utaacho mpoko jo mapenzu pofu na chaku gai
baadaye sana
Mikwako nini mwenzako atapata lini mpaka ujue faida yangu
baadaye sana
Sini maisha inapanda na kushuka ikishuka tukuludi juu
baadaye sana
Tumeingia kwenye giza na tumepotea siku tukijua njia
baadaye sana
Hey, baadaye haters, haters, oh yeah, baadaye mister Daddy man, brother, say baadaye sister, baadaye jama mimi na nyinyi tena
baadaye sana
Funga fungua macho mimi hutoniona Labda nifanye kusubiri kwenye kona Yuma nimekocha upo kare sana Bere kunipata
baadaye sana
Hilo manoma noma hilo manoma Hilo manoma noma hilo manoma Hilo manoma noma hilo manoma
Baadaye sana
Took up
my bestie.